wazze wakatubagira okunteekateeka y'okugalawo palamenti ya Uganda egenda okugwako ey'11 okutandika ey'12 ng'abaka ba palamenti abajja bateekateeka okulayira sabbiiti eno. Okusinziira ku nteekateeka yafulumizibwa kalaani wa palamenti, abaka ba palamenti abapya batandika okulayira sabbiiti eno ku lwokusatu oluvannyuma balonde agenda okubeera sipiika wa palamenti ey'12. Abaka ba palamenti eno egenda okugwako baalayira okuva nga 17 May okutuuka nga 20 May era ng'ekisanja kyabwe kirina kuba kya myaka 5. Ensonda zitegeezezza nti abamu ku abaka ba palamenti babadde basuubira sipiika wa palamenti Nalongo Annette Anita Mongo Magogo okugiggalawo sabbiiti ewedde oluvannyuma lwa palamenti okuyisa ebbago ly'etteeka erya Protection of Sovereignty Bill wamu n'embalirira y'ennongoosereza, kyokka kino tekyabaddewo. Okusinziira ku mateeka agafuga palamenti, sipiika wa palamenti alina obuvunaanyizibwa okuteeka omukono ku kiwandiiko ekiggalawo n'okusatula palamenti ng'ekisanja kyayo kiweddeko. Wabula akatubagira akaliwo kali nti ababaka abapya bagenda kulayira sabbiiti eno ng'ate palamenti enkadde tennaba kusatululwa mu butongole nga bwe kibadde kiteera okukolebwa. Ssaabawolereza wa gavumenti ya Uganda Nsumika Mbi Mugambe Kiryowa Kiwanuka ategeezezza CBS nti palamenti eno esuubira okusatululwa nga 24 omwezi ogwokutaano yadde ng'abaka abapya banaaba baamaze okulayira. Ombaka wa palamenti wa munisipali yekira agenda okuumula obuweereza bwe mu palamenti y'11 Bulayimu Ssemujju Nganda agambye nti akatuubagiro kano kaleeteddwawo lw'abakulembeze ba palamenti obutagoberera nnambika eyagobererwanga mu palamenti eziyise.
I think abaakola enteekateeka z'okulayira kwa palamenti eno tebaamanya nti palamenti eno eteeka okuggwako ku nnaku z'omwezi ziyalayirirako emyaka 5 bwe giwera. Nagenze kubuuza nga bangamba emyaka 5 giyinza okuwera ennaku z'omwezi nga 24 naye ne bangamba nti sipiika wa palamenti ajja kuwandiika luzungu kye bayita instrument of resolution tagenda kuddamu kukiyita bajja kutegeereza nti waayo mwaggwako temudda. Nze ndowooza mu paano libanga lye mbazeemu olutuula lwe mubadde musembayo okubeera nalwo nga lwe lutuula lwe babasiibuliramu mu butongole n'ebiwandiiko nga bimaze okuwandiikibwa nibawandiika kye bayita instrument of dissolution baagamba nti abaaye neebage kuteesa olwaleero tukomye wano temudda. Naye ku mulundi guno waliwo engeri y'obutakwatagana mu purogulaamu ebbiri ekyandika palamenti enja n'eggalawo enkadde mu butongole kale ne musome naatusinga nga kabineeti yagisiibula.
Kaweefube waffe ow'okufuna ayogerera palamenti kuliisa obole ku nsonga eno agudde butaka. Wabula munnamateeka Peter Walubiri agambye ni sipiika Annette Anita Mongo yavunaanyizibwa katuubagiro konna akaliwo.
Dissolution yaayo eri almost automatic emyaka 5 from the time we baswearinga bwe giggwako where the parliament stands dissolved angiridde nti parliament is dissolved no continuing constitution ekuwa myaka 5 so yabamu ntu kyamaanyi nyawo so yandibadde kirungi nti sikaatekereringa nti parliament kati kidissolving abantu baffe ekyokola olusi tebamanya kyakukola bulungi.